This is awesome.
Friend Me big a guitar keyboard, I will sing a swear. Ni imbe tamu melody, I will take from there. Remember to kuzi todi, ukumbuke we. Ni fosi nilipe kodi, ni ishina we. Ni meridhika mtoto we maridhawa, kwa umbo patashika chingi kakawa. Kiungo, mana huono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani.
Oh my sweetie baby, I miss you.
Umebeba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
baby, I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, naogonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo,
moyo nitaubeba.
Naogopa ugonjwa moyo, naogonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo,
ukuacha naanza. Ah, Salima, mama Salima, papi kocha sea Salima.
Sea wa mipado.
Ah, Naima, kweli Naima, minibisha kisa.
Naogopa ugonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo,
ukuacha naanza.